sina ta bookshinda la chaku kila sijui bora tapa kulala umani matanda bui mendo amefanya utawala na mjomba panya ele riziki yake hasara kwacha kwacha na kwenda na kwenda sijakubali kudanya iko my sambi na ndoto za linacha sijapenda sijapenda aliyekupa kigonde miata nipa kumbi nipate ntoke patupu siku nzima ni ambulie buku Usiniulize naishije mjini Niokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Baba baba zitikie dua zetu waje pate magari 687 tuwae Gucci Fendi na mi Prada wetu
acha kumwela Mungu habagui anawapa hadi gedere
wewe ela chaela
kugara uwata kuheshimu mbele
nipate ntoke patupu eti siku nzima ni ambulie buku Usiniulize naishije mjini Niokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo Mikono juu, mikono juu, mikono juu Wapambanaji mikono juu, mikono juu, mikono juu Sasa usimcheke alo shindi ya chunga
Aliekula kala
Wewa biriani shibe ile ile
Aliekula kala
Marage robo gali kilo kumi
Aliekula kala
Atikula pizza baga shibe ile ile
Aliekula kala
Mama aliekula kala
Aliekula kala
ah,